Sasa una nini manini, uchoyo ukome. Peku peku, nidondoshe polini, na mipa sinchome. Kwetu maji mengi ya nini, nipe matone. Kisha tinshe kipiga pasi.
Hola, hola.
Tafuta kiko hiko wapi.
Chuma chuma dede de.
Wakiuza siso uza gati.
Chuma chuma dede de.
Uko dhambi mwiko sipataki.
Chuma chuma dede de.
Siba mwanzo mwisho achipati. Agagai acha wapunje nazi mwagaranyo.
Hola hola.
Weniroge na pia uzazi vya zaramo. Ale sakata. Isaka tue, sakata.
Your love would shock me like kai kai. It was hot to come my mind. It's so funny fun alone. Horrible to yalele.
Isaka tue, sakata.
Comic Slicer.